Va faire bosser. Hussein, j'ai live. Yo. D'ailleurs, sommet. Gondi, d'ailleurs, sommet. Chentessa, d'ailleurs, sommet. Vindivio Tanaiga, d'ailleurs, sommet. D'ailleurs, sommet. Chentessa, d'ailleurs, sommet. D'ailleurs, sommet. Vindivio Tanaiga, d'ailleurs, sommet. Dayo some gwe wabula stage nyingi ze wabuka ngokula byokola katife mu butobye twakola for example bye bintu byokweyambula guni nawe dayo some twetwako wadde bintu byesabiriza ndabane wetu wawe mufu na temudiza kati sikuwadde naye ate tochikuliriza dayo some gwe wabula olugambo lukulemeseza wano wosula onyumya buli kimu buli omu omulengera tuli kuyaka naye ne solo kyamwogera gwe baby dayo some. Dayo some Bible, owulira oba ekigambo make up mwekiri ebo bye mwesiga ne mufaanana obunyonyi. Dayo some, gundi gwe dayo some. Dayo some, dayo some. Dayo some, gundi gwe dayo some. Ze kyentesa, dayo some bingi byotanayiga. Dayo some, yo. Bagambe ebibimba bikka n'ekyokasika waggulu kimala n'ekidda kati obusente bwokwe tebukufumba sigwasosozikwata tebakulimba obulungi bwonnyabwo tebukuwaga tulabye bangi nga kati mbuyaga togoba abasajja bangi ne bwe babasaaga firimu eyinza okugwa nga tofunye embaga